we can go under the handle of His word. Does a special work in us. He says, God, do a glorious work in us. Let's thank together the ministers, through which the word has passed, by authority of God.
Amen.
Amen.
Yes,
praise Jesus much. Let me request greet of your brethren again, and wish them the best, which come from God the Father. Tell them Father in heaven cares, and He has the good thoughts to give you a better end, more than the beginning, as His promise is. There in Jeremiah 29:10-15. Praise Jesus
much.
We thank the Lord for the good time He has added us in His presence. And it prepares us for a good work. It helps us reach the kingdom of heaven. And none of us has gotten lost. When He gives us light of the word, we move and we see where we are heading to. And the stumbling ceases to be. Now, even today, the day we have our meetings,
the Focus of God TVs,
the Focus of God televisions, and radios.
Yes,
praise Jesus much. Those preparations are still moving on. Mostly this time we prepare ourselves. Before we try to prepare money for televisions and the radio in the place where they will be, and those were confirmed. But it proved that we are not ready to go work in those places put in place. Now God posed us. But everything is moving on. Yesterday we were with Pastor Mutekanga and Evangelist George. And we went to visit that place. At the place of Seguku. Of 5 acres. Where we are going to be shifting to. When we reached there, no one touched us. That what are you doing on my land? We went there and we watched on your behalf. As we wait, surveyor come measure on our land. Someone say you'd have told us we to go see it. Because when surveyor finishes all the work,
let's
step in the land of another and a battle arises. When we shall go and we are big group, and the place is demarcated well. You know, you don't go to the neighbor's place.
And when
go to another's place, and then things
go wrong.
But God is out working. Our land title of Clock Tower, they put it in the strong room. Now we waited, someone get out, give it to us. They told me he came back on the work that sent him. Now this week, they will be handing over that land title to us. You have patience, which is not of hypocrisy.
Those
have patience at the same time with hypocrisy. And they say, let us see.
I don't
say let me keep waiting.
I said, let's
see how things will be.
But
to a patient, they are there.
Yes,
praise Jesus.
So
that's patience filled with hypocrisy.
But
I request God help you get out of it. Be and will not eat of them. God will know of you very well. Come before us to stand. And He said that one.
It's
one of these who say that let us see. You put them aside After they get out of an hypocritical
heart,
then they enter in my ministration.
Yes,
praise Jesus much. But as we move to prepare ourselves, able to uphold the big things committed to us. For the God's worldwide call on the nation Uganda, and the riches He gives us to use,
it
required us to prepare ourselves. And we still move on to prepare ourselves. Today I want us to move on, share this word. Why not many that the word of God works for them? Even though it is working. Why not many? The word of God works for them. Even though it's a worker. And why not many lifted to serve God in power? Even though that's what they were called for. They seem two headings yet in one. Why not many? The word of God works for them. Though it's a worker. Why not many are lifted to serve in power? Though they were called for that. Praise Jesus much. All us, as you see us when we enter salvation,
Bible.
We read the Bible. Every day and night, we hear the word. But not many of them that it works for them.
We
see many people in problems. Those with sins, others don't get out of them. Those of poverty, they are poor. Those lifted are not lifted. But what causes that? Why expect it happens like that? The word of God is active and working. It's living. It's a worker. Surprising, it never works for all.
So
many are lifted to serve in power, even though they are called for that. Praise Jesus much. We want to look at those issues. When we come to the word of God, when we have a way we get off it, when we come to those through which it's passed, we have actions not right inside us. They despise
it.
Not believing. Wishing yourself and other things like those. Many cause the word of God, though it's actively working, it never works for you. Many cause, though you are called to serve God in power,
you
find yourself you've not reached it. None of us is called in this salvation.
You
were not meant to serve as I serve. Just as I minister, you're meant to do that. Even beyond.
I've
not yet finished the measure.
Mukama chiyampi and katuli no weleza manyi bote
called me they have to serve in this and this power.
Naye lwaki olowooza?
But why do you think?
Munsi yonna kizibu nnyo okusingana nga bonna baweereza mu kigera kyabwe.
It's hard to find all serve in their measure.
Niwe singana nga munsi mulimu abasajja nga 10.
In the world there are like 10 men.
Munsi yonna abarokola abali mu nga mulimu abasajja 10.
There are like 10 men.
Nga baweereza naye nabo balina ebigera bye baliko.
And they minister and they are on a certain measure.
Nabala nga bava dda ku mulamwa.
The others already perverted. What is it?
Yes,
praise Jesus.
Mind.
I want us to look into it today. Perhaps
it
doesn't affect us where we are going.
The word
God is a worker, it should help work us. But our Lord Jesus, He was on this world. God the Father passed His voice in Him. And He told us why the word never works for us.
Yes,
praise Jesus much.
Amen.
First of all,
you
read Hebrews chapter 4, the verses 12. The word is spoken of like this. Let's read we hear.
Hebrews chapter 4 from verse 12.
Kubanga ekigambo kya Katonda kiramu era kikozi era kisala okusinga buli kitala kyonna eky'obwogi obubiri era kiyitamu n'okwawula ne kyawula obulamu n'omwoyo ennyingo n'obusomyo era kyangu okwawula okulowooza n'okufumitiriza okw'omutima.
Owulidde?
You've heard.
Kubanga ekigambo kya Katonda kiramu.
The word of God is living.
Ate era nga kikozi.
And it is working.
Kitala kyabwogi bubiri.
It's a sword which is double-edged.
Era nga kisobola okwawula.
It can discern and separate.
Ebirowoozo n'okufumiitiriza.
The thoughts and intentions of the person.
Omwoyo n'obulamu.
The spirit and the soul.
Nekyawulira ddala.
And it separates.
Obusomyo n'amagumba.
It joins in the marrows.
Kikozi kimanyi buli kimu ekyetaagisa okukola.
Everything needs to work.
Ni olaba.
But you see,
sibuli abakiwulira nti kibakolera.
Not everyone who listens eat that it works for them.
Ninga itulina abantu manje abatula ku kigambo kya Katonda kiwuliriza.
Sit on the word of God to hearken to it.
Ukuvira ddala mu madini.
Right from religions.
Ubasingana bakute Bible yomoli yao.
Hold the Bible perhaps.
Nichorumu.
Once in a while.
Nibasomayo ko obuntu buntu.
They read there some few things.
Madini agenja uru.
In different religions.
Netuyingira mburoko izi.
We enter salvation.
Nitwesingana.
And we find ourselves.
Ngabantu bali ne Bible bazisoma.
People have Bibles, they read them.
Babulirwa.
They are preached to.
Misano rumu nechiro.
They even at times now.
Kubangira bakolazi overnight.
Still they make overnight.
Kugande bakole emirimu mingi nyonga ne bali ngaba ali ku kigambo.
Many works and they seem to be on the word.
Kubanga bali mu kigambo.
Or like they are in the word.
Ningo obukozi bwacho nga butini.
Workmanship is very minimal.
Kwegambanga abakirimu ekigambo.
Those within the words.
Abalinga abaroga ate balinga abatusinga.
Those who seem like sorcerers, they are better than us.
Chokanga tubera mu kigambo ekikozi.
Yet we are in the word which is active and working.
Kiramu n'obulamu.
It's even living.
Kitegeera ebirowoozo.
Mwebyo
bye weetaaga. Nebyo wakafumiitirizaako fumiitiriza ne kigamba ayagala kino kyafumiitirizaako.
This is what they are meditating upon.
Ne kituuka okulowooza ne kimanya ebyofumiitiriza.
Know what you meditate upon. Era
ndowooza singa mba ndiba n'emmotoka oba n'ennyumba oba singa ndifuuka naggwa n'okuweereza. Ne kibirengera. Ne by'omaze okulowoozaako ne kibiraba ne gamba kale.
Nandibadde
mmukolera kubanga nabyo mbirabye.
For those who have seen them.
Ne kyawulira ddala obulamu n'omwoyo.
It separates the spirit and the life.
Ekimanya obulamu oli mulwadde.
It knows the life you see.
Obulamu bukendeera mu musaayi.
Life is producing in the blood.
Nekibimanya byonna.
It discerns all that.
Nekimanya kati n'omwoyo gwe.
It knows even your spirit.
Bwategendereza kugenda mu geyena.
It's not careful, it heads on to hell.
Byonna nga kibiraba.
It sees all those.
Era nga kiyinza okuwonya okugenda mu geyena.
It can save you from heading to hell.
Kiyinza okuwonya.
It can save you from heading to hell.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus much.
Era nga kimanyi n'obusomyo.
Even knows the morals.
Kikebera ne kiraba waawalwadde oba oli mulwadde n'okuwonya ne kiwonya.
If you seek it also heals.
Naye olowooza newankubadde nga kiramu bwe kityo okubanga kiraba n'okulaba ne kitegeera ebintu byonna.
It discerns, understand all things.
Wadde tumuyita nti kigambo kya Katonda ye Kristo.
We call him the word of God is the Christ.
Naye nga yajja muzingo gw'ekitabo ogumwogerwako.
Oba ogwamuwandiikibwako. Written about him.
Ye wuuyo.
He is the one.
Naye gwe weebuuze.
But ask yourself.
Tukiwulira bangi mu nsi.
Many hear it in the world.
Batusomera.
They read it to us.
Ensonga ezimu eziri ku mwanjo.
Some reasons on the forefront.
Tekyeyabya mufi.
There's starving no room in us.
Ensonga endala.
The other reason.
Kinyolebwa.
It's twisted.
Ensonga endala.
The other reason.
Kitolebwamu nekyongerwamu.
Subtracted and added the end.
Ensonga endala.
The other reason.
Abajja okukiwulira.
Those who come to hear it.
Si beetegefu.
They are not ready.
Kukigonderanga bwe kigamba nti kola bw'oti.
Eat as it says, do this.
Era abamu kibalwaza mu bulwaza mu ky'okubawa obulamu.
Them sick instead of giving them life.
Abakibalwaza.
Others make them sick.
Abakibanafuya.
Others weaken them.
N'abamu ne kibatta.
Even others it kills them.
Niweewuunya obuzibu obuli wakati
awo. What is the problem in the midst there?
Era nawe oyinza okubwebuuza bw'otuddaano
ebyandikuba
bino byoba nzima
ebimu
biringanga ebyebaka n'okwebaka
as if they slept long ago.
Nibine byali kwabiri dane bikola munsi.
Scripture would come work on the world.
Yesu yatambulira ku mazi.
Simanyi. Jesus walked on the water, I don't know.
Nabi Elijah.
Even prophet Elijah.
Simanyi na najira buunga ne jula munsi.
He turned push up fill up in the bag.
Naka Simanyi nabi mutsa na akola ne.
Moses worked miracles.
Akola ne shoro na working ne bibuka bi.
Worked with these things.
Nibiyani kwabiyebaka.
Those scriptures slept.
Kumbe teri chandi kwabiyebaka ne kiramu.
Scriptures slept they are living.
Nayugwe
webakedda but it's you who slept long time.
Era simanyi gwe bobiwulire byandiko obirabo.
When you hear the scriptures, how do you see them?
Ireyo oyogwe ifuruma mwali
ati. The one they come out of, who, how is he?
Bible yeyogera.
When Bible speaks.
Nga tutandisa okunyola ekigambo kino.
We can't explain this one.
Kubanga jiri emitwe ebiri mugumu.
But there are two headings in one.
Tugambi.
We have said.
Ruachi sibanji.
Why not many?
Ikigambo cha Katonda kibakolera.
The word of God works for them.
Ni wankwadde nga chukikozi.
Even though it's a worker.
Ya ruachi sibanji.
And why not many?
Bayi musibwo kuweleza mumanyi.
A lifted serving power.
Ni wankwadde kibayitirwa.
Both were called for that.
Kani nga tukaenda okunyonyoka ebibiri ebyo.
Explain the two.
Butuna befeso nya moka nya mukaga.
If you look at Ephesians 4:6.
Nemusamba yogeranga agamba
bwa. Seven speaks say this.
Abefeso esula yakuna nolinyirwa mukaga.
Ephesians 4 from verse 6.
Katonda omu kitaye wabonna afuga byonna. Ayita mu byonna era ali mu byonna. Olwomusanvu. Naye buli omu muffe yawewe ekisanga ekigera ky'ekirabo kya Kristo bwe kiri. Olwomunaana.
Buli omu kuffe.
Each one of us.
Botunira ddala nyolwa musanvu.
Look at the verse 7.
Yawebwe ekigera.
He was given a measure.
Ng'ekirabo kya Kristo.
As the gift of Christ.
Bwechiri.
Is.
Twogera bwetuti.
We speak like this.
Buli muntu kufa yawe yayitibwa. Ng'alina level kwalina okuweerereza ey'amaanyi.
Everyone was called having a level of power they have to serve by.
Naye si bangi abagituukako.
Not many reach it.
Bino ebintu biyise bibiri.
The things have moved to.
Lwaki si bangi?
Why not many?
Ekigambo kya Katonda
kibakolera. God never works for them. Though it's a worker.
Era lwaki si bangi nti basitulibwa?
Men are lifted.
Ne baweereza mu maanyi.
They serve in power.
Nga bwe bayitibwa.
As they were called for.
Ne wankubadde nga bayitibwa okuweereza bwe bati.
Called to serve like that.
Se basituka.
They don't lift up.
Era namwe bwe mutegendereza kiyinza okubatuukako kye kimu ekibaddewo mu nsi emyaka
mingi. The same can happen on you which has been on the world many years.
Kibaddewo ng'abantu batuula butuuzi mu makuŋŋaaniro.
People just sit in synagogues.
N'obeeramu ng'otudde.
And you are in their seated.
Emyaka gyonna naye nga baakuyita okuweereza mu kigera.
But you are called to minister on a measure.
Era kigambibwa nti waliwo n'okusabirwa.
Even to be prayed for.
Okulabika ng'ogwanira okuyitibwa okwo.
Get worthy of that call.
Waliwo omulimu ogulina okukolebwamu.
What to be done in you.
Otuuke ku kigera munno wayitibwa.
Which measure they were called.
Olina otuuka ku kigera kya Kristo.
Reach the measure of Christ.
N'okukola n'okusinga bye yali akoze.
Even beyond what he ever did.
Bwe yali ng'ali mu mubiri.
When he was in the flesh.
Kubanga yatugamba singa munansikiriza obulungi.
Believe me well.
Byenkola mugenda kubikola n'okukira.
What to do them even beyond.
Kitegeeza waliwo ekigera kitulina okutuukako.
There is a measure we have to reach to.
Mukuweereza kwa
in our ministrations.
Nesimanje ntibasi tukayo batyo.
Many raise up like that.
Era Katonda abera likya nokubera likirira.
God been worried of them.
Okusitula gwe.
To lift you up.
Soko tunulire kubanno baagezeza ku kusitula bwate.
Brethren is try to lift a little.
Ba musumba bafe mu Uganda.
Our pastors in Uganda.
Ba mutume bafe mu Uganda.
Our apostles in Uganda.
Babulizi benjiri bafe.
Evangelists.
Abayimbi bafe.
The musicians.
Omaroge nene munsi wetolo
lwa. Go in the world rotate see.
Be yagezaako okusitula.
Was it try to leave?
Sibo batu kaneba nyome ekigambo
che. They despised his word.
Ne bagala bakolenga bwe balaba.
They wanted to do as they would see.
Ne bava ku mulamwa.
And they perverted.
Kati atabala bambi ne tukutuule iyo mu bibina.
We sat down in the congregations.
Kubanga tetumanya batulina batume.
Batuli biki. Oh we are what?
Kuga tubeera mu bulamu
bwe butu. We are in such life.
Niyo ruza nsonga che zivira ke bintu.
What is caused those all to happen?
Bwaba nyonyola lwaki ekigambo kino ni wankubadde nga kikozi.
That's why this world though it's a worker.
Tekikolera bonna.
It never works for all.
Agamba kubanga ensonga esooka tekiyabya.
The first reason has no room within them.
Kuganti okifune nga bwe kiri. Okikirize nga bwe kiri.
Believe as it is.
Oleme kunyoma ekkubo lemu kiyisa okujja.
Don't despise the path it's passed to reach you. you see,
when
he explains in John, he says this. This will be handled two topics in one. It's good that to you learn how it happens and how they preach about it. There are two topics within one. And you remember when your congregation, they understand.
Yes,
praise Jesus.
Amen.
And when he tells us in John, he says like this. John chapter
8.
He told us, I've understood one thing. You do not understand my speech. My word, because it has no room within you.
Katuve kuruwa nwa makumi ana.
Yokane sura ya munana ulinyirwana.
John chapter 8 and verse 14.
Ngokyo kwa ngojizwa mu katuve kuruwana mwebiri.
Yokane sura ya munana ulinyirwana mwebiri.
John chapter 8 from verse 42.
Yesu nabagamba anti singa katonda ekitamwe mwadi njaga dense. Kubanga nava eri Katonda ne njijja so sajja kulwanga enzekka naye oyo ye yantuma anamusatu kiki ekibalobedde okutegeera enjogera yange kubanga temuyinza kuwulira kigambo kyange
owulidde
you hear.
Verse
43 is major in the heading we are on today.
Agambe, why do you not understand my speech? Even because you cannot hear my words.
Let me ask a question. These times we seem to hear the word. But where the case, you know where it cometh from? That you hear it, you don't appear a worker. And you heard, but your hearing is not proven. The one who has heard works upon what they have heard.
Perhaps
might be passing you every day. It tells you, friend, this person they trapped
me in that.
Just the hole I pass through it.
You know,
you heard the word of God. Yet, hearing is not proven that you heard. You cannot even do it. It comes.
Passes
through your ears.
Passes
and gets outwards out. It has no room within you. Where you can sit and rest that it's here.
Maybe perhaps
what are you up to? I don't know.
Think
Jesus when he spoke. They were not hearing. They seemed to hear. But where the problem is,
you
don't put it in action.
There's
nothing you can work upon.
It's
James.
Do not be hearers
of the word. But be doers of the word. Tapes and through which it passes if it will work. If it will work, it has criterias. Don't claim that you just claim to hear it.
It knows
how it will work.
And
they don't pretend upon it. Let's go into James you hear.
Yakobo esura yakubiri.
Yakobo esura yokubiri. Tuve kurekomi enye.
Okay. Katuve kurekomi enye tulabe.
Yakobo esura yakubiri n'olunyiriri wa kumi na nya.
James chapter 2 from verse 14.
Kigasa kitya baganda bange. Omuntu bw'ayogera nga alina okukkiriza naye n'ataba na bikolwa. Okukkiriza okwo kuyinza okumulokola. 15. Bwabaawo ow'oluganda omusajja oba omukazi nga bali bwereere ng'emmere eya buli lunaku tebamala. 16. Era omu ku mmwe bw'abagamba nti mugende n'emirembe mu bugume mukkute, naye ne mutabawa mubiri bye gwetaaga, kigasa kitya? 17. N'okukkiriza bwe kutyo bwe kutabaako bikolwa kwokka nga kufudde.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus.
Eri Yakobo 3.
James chapter 1.
Esula esooka.
Okay. Verse 22.
Yakobo esula esooka olunyi lwa 2:2. Naye muberenga bakozi ba kigambo so si bawulizi buwulizi.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus much.
Tubeere bakozi ba kigambo.
Let's be doers of the word.
So si bawulizi
buwulizi. And not just mere hearers.
Katuyongereyo kulwa 2:3.
Let's move to verse 23.
Yakobo esula esooka olunyi lwa 2:3.
James chapter 1 verse 23.
Kubanga omuntu yenna bw'aba omuwulizi w'ekigambo so nga si mukozi, oyo afaanana ng'omuntu eyeeraba mu maaso ag'obuzaalirwanwa bwe mu ndabirwamu. 2:4. Kubanga yeeraba n'agenda, amangu ago ne yeerabira bw'afaananye.
Owulidde ekigambo ekyo?
Have you heard that word?
Nti tubeera bawulizi buwulizi ba kigambo.
We shouldn't be just mere hearers of the word.
Naye tubeere bakozi.
But let's be doers of the word.
Kubanga omuntu wawulira obuwulizi.
The person who just keeps hearing.
Afaanana ng'oyo agenda ne yeeraba ekifaananyi mu ndabirwamu ye.
Themselves in their mirror.
Bwafaanana.
How they look like.
Bwamana ne yeerabira bwafaanana.
After that, would they live, they forget how they look like.
Olaba ekigambo kino we kitandikira okugaana okukolera.
Where this word begins to fail work for you.
Newankubadde nga kikozi naye kikulaba.
Kubanga
twawulidde mu n'obulamu kiki?
It's kiramu
era nakyo kimanyi
wadde
wabadde nga weefuula awulira ne weefuula mbw akkiriza naye kirinda wali w'okolera nekigamba awo katukole
naye kamuyambe
byatasobola
mbituukirize
naye kikumanyinga bw'oyagala okukyerabira mu dakiika ntono kubanga kyayogerwako mbu bwe kijja ku mitima
gyammwe
abamu kigwa ku mitima gya
mayinja
abalala kigwa ku musenyu
abalala
kisiŋŋaana
mulimu
emiddo gy'amaggwa
ku mitima gyammwe
obulimba n'ebiringa
ebyo naba
nikisiŋŋaana ettaka
ejjimukikugirayo
nekikubalira ebibala
kati
waliwo emitendera egyena
gye
kisiŋŋaanamu obuzibu mu bulamu
obwo
okukolera kisooka n'ekikuwadda mpulidde naye si mukozi ono kyenkana era tawulidde amaze
ebiseera bye
kubanga siina nakwetaaya muyo olw'ensonga
emu
si mukozi akola nange tetusobola kukola naye
nze
ndi mukozi ye si mukozi kati twandibadde tukola
ffenna
naye si mukozi
ono
kati nze ŋŋenda kukola naye
mpya
alina okubanga mukozi kubanga nange ndi mukozi
tulyoke
tukole kati kigenda okukebera
bweeno
gyenzize gye bampulidde
alaba
guno omutima gujjudde amaggwa ebigambo eby'obukyayi obutayagaliza okweyagaliza wekka obutassaamu kitiibwa ebiringa ebyo
bigenda
okulaba weegonzezzaamu
kumpi
kumbe oli wa myaka egi
ng'oli
mu bulokozi
ogw'omukaaga
ogenda vaamu
ng'oli
musanyu gwennyini
saawa
eyo n'ebizibu bwe bijja
oba
ebitiisa mu bulokozi odduka
nikigamba ono
tetugenda
mukolere
era mu nsi ebizibu bino weebiri
ate
ejjukira ekigambo kyange n'okuba kikozi
kyekirina
okukola naawe okukusitula mu kirabo kyo kati kisooka n'ekikulaba nga obadde otuula n'owulira
naye
toyagala kukola kubanga omutima gwe kigulaba gulimu ebintu nekigamba olwookusooka byonna
tetumukolera
mu byeyeetaaga kati ekiddako
n'okumuyimusa temumuyimusa
mubuweereza bwe mumuleke
wansi
mumuleke
akonne
tumuzikirize pozi eri Matayo mmeka
eyemitima
eyensigo omusizi gye yasiga Matayo 13 bane tuweereza ffenna
olumusifa
sifayo kuwa eri Matayo nganjagala
I want you also be in flow
kiki mwamanyira bye eri kutuulaawo oba bakulimbye oba
tebakulimbyekibira
olaba obanga bulibi
bwebityobagamba
eri Matayo mmeka
oyinza
n'owanika omukolo yesu
yebazibweomanyi
wano tutendeka
baweerezitwagala
bagundi bagoberezi bugoberezi
Matayo essula ya 13 olunyiriri olw'okusatu
Matthew 13
omubasisiwasatu mulumu
Matayo essula ya 13 olunyiriri lwasatu mulumu n'abaleetera olugero olulala ng'agamba nti obwakabaka obw'omu ggulu bufaanana n'akaweke ka kalidaali Matayo essula ya 13 olunyiri lw'okusatu n'ayogera nabo bingi mu ngero ng'agamba nti laba omusizi yafuluma okusiga olw'okuna bwe yali ng'asiga ensigo endala ne zigwa ku mabbali g'ekkubo enyonyi ne zijja ne zizirya olw'okutaano endala ne zigwa awali enjazi awatali ttaka lingi amangu ago ne zimera kubanga tezaalina ttaka gwanvu olw'omukaaga enjuba bwe yavaayo ne ziwotookerera kubanga tezaalina mmizi ne zikala olw'omusanvu endala ne zigwa ku maggwa amaggwa ne gamera ne gazizisa olw'omunaana endala ne zigwa ku ttaka eddungi ne zibala emmere endala 10 endala 6 endala 30 olw'omwenda alina amatu awulire
Yesu
yebazibweemitendero
ogirabye ekigambo kijja omusizi asiga ensigo kubanga yannyula nti ensigo kye
kigambo
Yesu
yebazibwe
laba nendala bwe zigwa ku
kkubo
nga mu butuufu gwe oli muyise buyise
munjiri
saawa yonna tetukwekakasa oba ekigambo kikwekakasa oba ozze obubulokozi oba
tozze
oliawo olabika oli muyise kati ekigambo buli ekikulaba bwe
kityo
nga kigamba ono tetugenda mumukolera bagenda okulaba onaze naye alina omutima guli bannaye lwazi lwennyini tamala gakyuka era naye mu mutima gwe yeegamba
nze
nno nkyuka mpola
mulina
okunjiga abo nabo mwebali ng'omutima lwazi
lwennyini
omugamba gakola
bwotikubanga
ekyandikwa kigala ki n'agamba nga omutima guli awo ya ali mu bulokozi naye
bwatiwange
kamaffe yesu yebazibwe
praise the lord jesus
amanya musumba lusi kuteesa
name pastor ruth kuteesa
mbadde nsaba abatuddiramu ku olunyiriri yakobo essula esooka olunyiriri olwabiri mu esatu
I request repeat as James 1:23. But you are late, we've moved far. Then we go back down there.
Kyemba ekibuuzo kye mbadde mbuuza ku olwo olunyiriri
mbadde
nsaba ku musana gwalwo oluganda lwalwo nti omuntu bw'agamba omwa mutukuvu bw'atugamba nti nno omuntu oyo bw'abanga muwulizi si mukozi abange yeeraba nga amaso g'obuzaaliranwa
baddensaba ku musana
gw'oluganda
olwokugenda
kweraba mu
ndabirwamu naye
ate oluvannyuma ennyo webakubuuza
ofaananaani
ayinza okunnyonnyola
era
omanya n'oleeta akafaananyi nfaanana
bweoba
ne bakuwa endabirwamu kyobula musigala
mwerabamu
kubanga olwerabamu eddakiika ntono nga weerabidde
bw'ofaanagana
ng'okomawo enkya ng'olaba bw'ofaanana
nee
n'olunaku luyinza obutaggwako nga weerabidde edda
bw'ofaanana
oluva mu ndabirwamu wepa oba weerabidde edda be bantu abamu bawulira n'ekigambo
wannaye
agenda ofuluma ku mulyango wali nga
takyakimanyi
nga tamanyi kye tubuulidde takijjukira mukuba n'emiggo omubuuze bye
twasomye naye
ng'oba edda ali wali agamba amiina haleluya nkitwala kyange so bwe tumaze okulaba ekyo ne kitulaga nti ate era kirinamu emitendera emirala gye kitunuulira nekitugamba waliwo bwe kigwa ku kkubo ng'oli kkubo bukubo oli muyise mu
bulokozi
nga togenda kubeera mu
kikumanyi
ne kigamba olwono mukolere ki ayinza n'okutawaanya abantu
bange
ne kigamba kamuwa ekyamagero yeesitalaagwe
mugobe
ne kikukolerawo mangu ne kikugoba
n'ogenda
n'osiraana kiyinza okusindika ebulaaya ne kikugoba mu
Uganda
ne kikugamba tukuwadde omulimu musiza amawangeeri mulimu gwa myaka
10
ogenda okumalako ejo ng'ogudde wenna
ogyonoonese
olwogamba kiba kikoledde ate
kiba
tekikoze kyenkana kiba kikusa ate kubanga bagambye ekitala bwe kiba tekikulongoseza kijja kutemako
omutwe
yesu yebazibukati ezigwa ku kkubo kimanyi okukuwaako nga gwe oli muyise gwe bwe nkulaba
gwemuyisebuyise
nkuwa ebyabaana
bange
ebyamagero
mmere
y'abaana bange twaliza gwe oli mwana laba nnoono omuyise tuveeko bwe nno kiba kikuyambye ne kitakolera kukubeera
ddala
n'obeera muno ng'oli muyise ku myaka ne kikulekamu n'obeeramu
myaka 10
okyali mu bulokozi ogwe 10 n'ogumu n'ogwa
ekigambo
era twamulaba kubanga yali muyise enteekateeka ze twaziraba
bwe
yali ajja mu bulokozi yajja
kugezaako
kangezeeko ku
bulokole
nga kikulaba oli muyise oze kugezaako oli muyise wa
kigambokimanyi
okukutaba
nekirabayo
abazze
abo
balina agatima galinga
amayeri
nekigezaako gakoonakoona kubanga nakyo nnyondo naye ng'ono yeewoma
bwebuli
kye baleeta ekimugamba leka
kino
nga yeewoma ekyo kigamba
bamisiri
leka obwenzi abamisiri be benzi nga yeewoma ennyondo y'ekigambo
egyemutereeze
kubanga era kigwa ku
lipu
nekibanga ekisima emizigigenda ngenze nnyo
mubyawandikokyeteetaga
nnyo kumanya
bayibuli
ate mu nsi temuli
mutuukirivubayibuli
yagamba tewali
mutuukirivu
ng'akiri okakiraba ogutima ogwo
kati
bwe kimala okwekebeja
nekikulengera
ekigambo mumanyi
oba
ono tumulwaze bulwaza oba tumunafuye tumukube ekuba emigga akitegeere atumanyire abamu kibatta abalala kibalwaza abalala
kibanafuye
nekikufuukira omuliro ogwokya nekikuleetako
obuzibu
kubanga tukimanyi oli mu Yeremiya 23 gwe muliro ogwokya kisanzo mutima gwa
jinja stony heart filled with contentions
ne kisanga ogulimu amagwa
finds that with stones within it
ngagwoline ebigambo ebisongovu
of sharp words
okuwemula okuvuma okukyawa obutayagaliza okunyiganyiga n'ebiringa ebyo nekiryoka kigwa mu magwa nemufaafaagana nakyo bubi nnyo kikugamba leka kino oba lukawo nedda
ffe
tuli baganda omanyi ffe ffe abakiga omanyi ffe abanyankole omanyi abasoga ffe tuba n'emitutu
omanyi
nekigambagana amagwa
bannange
nze naabeera wano kweri tunaasobola gaana
omusajja
kubanga ababiri tebayita bonna okujjako nga batabaganya okusinira mu Amos
3:3
ati omuntu ono teutabaganye ye buli ajjawo magwa kunfumita
bufumisinokukola
tetukola
tuvenewanonga
kisiŋŋaana batekera emitima
gyabwe
giringa ettaka
ejjimubuli
kyebawulira baagala kikolanga bawulira ekigambo kyaka njagala kikola era bwe kiba kimuleme n'agamba mukama mpa
amaanyi
nsobole otuukiriza ekigambo
kyo
yesu yebazibwa naye n'osiŋŋaana bali bonga kati sigenda kukumalayo sule naye ojja
gisoma
bw'ova mu lwabiri
batandika
okunnyonnyola amakulu g'ensigo n'ab'okukkubo
nekukkubo
kwe yagwa ne ku lwazi ne mu maggwa ne bakunywa
n'ettaka ejimu
kati kyekiri kye mbadde nkugamba nti ekigambo kino kikozi kiramu anti kikozi naye kisinga okwewunyisa tekikolera bonna kubanga tebakiwulira enjogera ya katonda ebalema n'okutegera nti oyo katonda ne bagamba oyo omutume naawe nga balinga abakiwulidde naye nga tebagamba mutume yagamba tebategeera njogera kuba n'ekigambo kino kine nga lyeki tebakiwulira tekiyabya ensonga lwaki bagaa ntekyeyabiza kubanga mu yakobo esula esooka atugambye olwabiri mu ebbiri paka abiri mu nnya nti bano obaolaba beefuula amampulira naye nga si beetegefu kukola nga bwe bampulidde siyinza kukola nabo kubanga tebaagala kukola nga bwe bawulidde nze ndi mukozi naye nabo balina okuba nga bakozi ebibalemye nze bye mba nkola bo batandika okukkiriza bakole nga bwe kiri era nekigamba kati bibanga era byandabirwamu ogenzeemu neweera oluvannyuma weerabidde
bwofaanana
nenkya n'okomawo n'obeera
otyoera
buli lunaku li kiseera okomawo oli mu kigambo naye ngaera weerabira oli mu ndabirwamu
munno
nebikikutwala ku mitendera emirala kwekikulabira ekigamba abamu bayise bakukuba
okwengwa
abalala mitima gya lwazi
bajjudde
empaka n'olugezigezi
nefujjo
kigezaako kikuba olwazi kirwasi oba kijjemu omutima
ogwejjinjakikuwa
ogw'ennyama fena ffe tuli
balokole
mutume agamba
yemulokoleogeyawulira
tukuganogakatimutumekyagamba yefudde mulokole nnyo
nnyokutusinga
fena ffe tuli
baweereza
alowooza kyagala yemuweereza nze nange bayibuli
njisomaye
akinnyonnyodde
bulala
akinnyonnyodde bulala omanyi eddalu
lyobeerangaomulala
gwo gujjudde maggwa
buggwa
ebigambo ebifumita byabwemu bwyabwe kyayi
butayagalizaweyagaliza
wekka
abalala
be balina ettaka emitima giteekeddwa bulungi migonvu bulungi migimu buli kiseera ennyonta y'ekigambo ayagala n'okubuuza ate kano bakakola batya ye bannange nze mpulidde naye ntuukirize ntya
I will understand them. Even knowing much, God will choose us much. Now, not knowing will it cause you cases to be taken from you? Not knowing. It will never make sense. Don't want to know committing righteousness. Still, you will be accused. Ignorance, you commit foolishness with it.
Yes,
praise Jesus.
So,
now, I don't know whether you see that journey. Remember this word. Through ministers. Those who are
from
you in your gift.
Minister
as the measure should be.
But
what it does he say? I watch over the
word.
Now imagine that you say, me, I'm going to hear it. I do it. But don't think that you apostle of the nation I hear. Don't think me, I choose out some. We two are apostles.
Let
us be gives us the word back.
What
is to watch over comes from the minister.
He comes
to see work in your life. You see the minister, you say, still it reads in the Bible for us.
It comes
from the Bible. Do they come from him?
It
tells us he has knowledge.
What
in the, if it was his, he would have gotten it in his head. People, you see heads of people here.
But
they have things which have failed them many. And the word never works for them at all. And they are not gifted in their ministrations.
Yes,
yes.
No.
He reads in the Lord's.
Now it is so many more.
You two read them out, speak them in knowledge. People have stubbornness, I tell you.
Yes, we have as we.
Praise Jesus. The madness is in the
what
has not been working much.
This
final work, it works for all of us.
If
you work with it, trying to instruct us, my children,
the issues which has failed to work
with me, they are these ones.
You know how they say
the heart which is of stones. I'll pray till it's worked for me.
That apostle said,
because the heart is I will pray.
You will
pray for 40, 70 years.
We've seen
people with even heads hardened,
and they are
all years there like that.
Even
others run for salvation, go to the world, get destroyed.
Tell them
what to do, they failed with them. Perhaps we strangers before.
We'll be failing
on the roadside.
We said no.
What a pardon the goodness of God.
We have become
a household of God,
a
stranger and a sojourner. As in Ephesians 2,
18-19.
We're no more strangers and sojourners. But we are of the household of God.
Yes,
praise Jesus much.
So,
now, I want you to look at those things. The word of God which is working, what you see,
it knows
to discern where it comes to reach you.
It sees,
despise the minister.
And
says, okay.
According
to this despising mentality, no.
Let
them be there.
You will be there
and they sit you there.
For you
despise
the
way where it passes to reach you.
You claim
to be powerful,
someone
great before the Lord.
It says
you are even nothing.
Everything you are
there, you know the work we've done in you.
Isaiah 44
and verse 26.
Anyweza ekigambo ekyomuweereza nti anyweza ekigambo ekyomuweerezaawe
anyweza ekigambo ekyomuweerezaawe
anyweza ekigambo ekyomuweerezaawe n'entuukiriza okuteesa kwa bakabaka be nti anyweza ekigambo ekyomuweerezaawe n'entuukiriza okuteesa kwa bakabaka be ayogera ku Yerusaalemi nti kirituulwamu ne ku kibuga kya Yuda nti birizimbibwa.
Kiri ky'osomye ng'abakabaka babeera ababakabe.
What readers, kings, there is ambassadors.
Agamba, that confirms the word of his servant.
Oyo akakasa ekigambo ky'abaweereza
be. And performs the counsel of his messengers.
Tukiriza okuteesa kw'abaweereza be.
Olidde.
You hear?
Nti alabirira ekigambo kino kigambo ekijja okukola
gy'oli
nga kiri mu baweereza mwe kifuluma era bwe tuteesa nti bannaye kino kigenda kuba bwe
kubanga
tetuteesanga bwe tuwagala tuteeseza mu ndowooza ya
Katondakugamba
nti ebigambo bya Katonda nga biri mu
ffe
n'oteesanga ebigambo ebyo webiri ebyawandiikibwa kati takoma bukomi kubanga atunuulidde ekigambo kino ekijja
gy'oli
ne weefuula akikkiriza naye noonyooma tekijja
kivudde
okutuukako anyweza ekyo ekivudde
mbaweereza be
era n'anyweza okuteesa
fulfills the careful
kwaba ababaka be
his messengers
kubanga kimwe n'omubaka wa Katonda omutuufu ayogera bya Katonda n'ebya Katonda ebyawandiikwa ebyamazima kati gwe teeberezaamu oyagala kuyimusibwa
naawe
oweereze n'okukira omuweereza oyo naye ng'abuulira gwe olinawo okakanyadde
Nangin
Jakunonya
Mukama to or seek the Lord. Reach that level.
Yeah, Mutuka.
He, how did he reach him?
Oyagadaku Musima move. Come where is that
you become a minister, a powerful one?
Nainga Jukira.
Yet remember,
what
you've forgotten.
Chirina Yachivo Kutuka or Musiwa.
When it comes to reach you, be lifted up.
Muchirabo Chori.
In the gift you are.
Oboli muyimbi oboli
musician or whatever.
Amazima gali bwegati abantu banji.
These many people.
Babera bweba.
They are like this.
Ndi abera awantu.
That they are in a place.
Of,
in that ministry where they are.
Bweereza obwa amazima obwa Katonda.
Ministry of proof of God.
Nenga simwede gifu kukakana.
They are not ready to humble.
Eryo ya muteriddwa maso mukulembera.
One put before them to lead them.
Ninga kanzi nja kusigala nga mpira ebigambo bibyawo.
Remain hearing the words within the scriptures.
As
he tells
themselves, the
tells us in
Matthew 23
that the Pharisees
stood
in the seat of Moses.
What
they teach you here then,
but
don't do as
the others are Pharisees.
Am I a Pharisee?
What watching end of Kutesa
to take counsel to destroy you?
Kati abamu mugenda kukonera wano
going to retard from here.
Yesu yebazi
raise Jesus.
Amen.
naye nga weerabidde nti wadde ogamba nti otudde owuliriza ekigambo era ogamba nti omutima gwo kati gwa ttaka eggonvu obulungi era kigenda kumera naye kyakulabyemu dda empisa endala embi obutasyamu baweereza gye kiva ne baleeta okuteesa mutukole bwe tutikwenaobigaana
n'oganze
muweereza agambye musimanyi bwe tumala okwatula
bwe
tuba tunaba kwatula kisa
tetuva wanomaama
bwe tunaasibibwa nga yesu
yatusumulula
gwe ozanyisa emitwe n'emputu n'emitima egy'enkwe ye ngaoluma mba temunaana kwatula byakisa nga yazimusedda yesu yagamba nga tenakwatula byakisa tetuva wa nze yansumulula nze nga weeyimbira namu akayimba yansumulula nze kulujegere omulabe
sitaani
kati simanyi oba abaakugambye tusooke twatula ekisa be ba sitaani ogenda kukona nga weewunye
n'okwewunya
era ojja beerawo owulire kanvuyefe tulabyeko kubantu n'ava gy'avudde n'akukkiririzaawo n'omusabirawo ekigambo ne kimukolererawo olina kukubira bukubizi simu naye okukkiriza
kwalina
nze mutume musabire omwana afuuke mulenzi nze kubanga kikkiriza ogenda kigenda
kufuuka
naye ngaolina
akuliranyaga
mutume omanyi yaweebwa kumanya amaanyi gano
agakula
gotagalina kuba situlaba
wetugwabio
ogenda kubeeraawo ng'abalayi bakolerwa nze
nkubuulira
kubanga bw'atuma bannabbi bw'atuma abatume n'aboolesa enkomerero
y'ebintu
n'agamba mugende muntendekera abantu batuuke ku kigera
kyange
nga bwe naweereza nga n'okukirawo kubanga maana n'agamba mu yokaana eri nti mugenda kukola
n'ebikirawo naye
ng'ensonga etutumizza otegekebwa otuuka ku kigera kya
kristo
bwe kuba kuweereza
oweereze
nga yesu bwe yaweereza n'okukirawo fenna tulina otuuka ku kigera ekyo bwe twayitibwa
naye
olowooza bameka
abakituuka
mutume pawulo ayaayana
n'agambanze
njagala okumanya amaanyi
agamuzuukiza
n'agamba kyenva neerabira kasasiro
yenna
ne musule sagalala nazo simanyi nasoma bifarisaayo
kasasiro
nga ye ayagala ekintu kimujaga kumanya amaanyi gali agamuzuukiza ge yatambuzanga
azuukiza
ate njagala mbulira ekigambo nga bwe yakibulira
waatinaokukirawoomutume
pawulo
yabituuka
naye yalina bye yalina okwekuunyulako
n'asuula
pawulo nge bamugamba gende wa gundi akusabire
ewaani wa ananiya to ananias I'm there anania is praying
naye gw'olina omutwe
omunenewalo
ne bwolwala toyagala
kukusabira
ga mutume nda tutambula naye
kanjja
kuwona naye mutume talina bulungi mafuta
gakuwonyanaye nga naga ekigambo
olyawo oba olowooza
bikiolina
ekizibu ogenda okukona
era
ekigambo kyako ntekigenda kukolera ojja kubeerawo
bwotyo
omutume pawulo bamugamba genda e yerusaalemi osinkane abatume abaliyo
osooke
oyogere nabo
yatuukayo
n'abakakkalira abamu ne bagaana okumuwa nga bagamba yoyo
yamutemweyatuttanga
barunabba
namusajja
yakyuka akakkana n'okukakkana yesu yebazibwe so bwoba otunulidde mu befeso okugabibwa kw'ebirabo bino byagabibwa okuyamba otuke ku kigera
naye
ekizibunyoma kigamba afuluma eno mu baweereza
ate
n'onyooma nabo benyini n'obalaba mu engeri
endala
buli kise mutufu nga tonna
wabulesooka weewabule
ogambe naye byayogera
byenjagala
omuwabulamu
biri
mu byawandiikibwa oba muwabula nga bwe
ndowooza
manyi oyinza okwagala okuwabula nga si kibi naye owabula
ki
olina okukakasa nti byayogedde
tebiri
mu byawandiikibwa kati nze bye ŋŋenda omuwabulamu
nga biri mu
byawandiikibwa naye oyagala ate kuwabula ebyogereddwa mu byawandiikibwa obiwabule mu magezi
go
ogenda kukona nno
era
olugezigezi
lukususe
era kigamba akulaba
nagamba
oyo temumuleeta ku kigera kyange muleka
wakona
katusomeyo mu befeso
tulabe
kugambye tulaba emitwe ebiri mu
gumu
katuve ku lunyiriri olw'omwenda kale katuve ku lw'ekumi n'ebbiri okusobola okwanguyizibwamu
abefeso essula ya kuna n'olunyiri lwa kumi na bbiri
Ephesians 4 from verses 12
olw'okutuukiriza abatukuvu
naye ndowooza oyinza obutakitegeera bulungi katuve waggulu
abefeso essula y'okuna n'olunyiri olw'ekumi
Ephesians 4 from verse 10
eyakka era yeewuuyo eyalinnya waggulu ennyo okusinga eggulu lyonna alyoke atuukirize byonna olw'ekkumi n'olumu era oyo n'awa abalala okubeera abatume n'abalala bannabbi n'abalala ababuulizi n'abalala abalunda n'abayigiriza olw'ekkumi n'ebbiri olw'okutuukiriza abatukuvu olw'omulimu ogw'okuweereza olw'okuzimba omubiri gwa Kristo kkumi na ssatu okutuusa lwe tulituuka ffenna mu bumu obw'okukkiriza n'obw'okutegeera omwana wa Katonda lwe tulituuka okuba omuntu omukulu okutuuka mu kigera eky'obukulu obw'okutuukirira kwa Kristo
yesu yeebazibwe nti atuma ebirabo bino
wammanga
abatume
ayinza
okuba gwe abatumidde
ayinza
obatumira nnabbi
naye
nga muwadde ebimala ayinza obatumira omubuulizi
w'enjiri
nga naye amuwadde ebimala mu kubateekateeka ayinza okutuma abasumba oba abasomesa ng'agamba nti ensonga olw'okututuukiriza olw'okutuukiriza
abatuukirivu
olw'okuweereza
n'olw'okuzimba
omubiri gwa Kristo
the body of Christ of the church
okutuuka ffenna
until we all
tuuka mu kukkiriza okumu
we reach in one faith
era n'okumanya omwana wa Katonda
the knowledge of the Son of God
abantu abatuukiridde
perfected
okutuuka ku kigera eky'obujjuvu bwa Kristo
of the fullness of Christ
owulira ekigambo ekyo
you hear that word
nti bw'oba tunuulidde kigambo gye kiva
not look where the word comes from
kubanga ekigambo kikozi
but the word is a worker
kiramu
it's living
ate kikozi
it is working
kyagala okukola mu bulamu
obwo
naye kirina be kiyitamu okutuukako
kyakugambye
mu Isaaya 4:4
abiri
mu mukaaga
nti
alabira ekigambo ky'omuweereza we era n'atuukiriza okuteesa kw'ababaka be abatumiddwa gy'oli bano be bano wammanga batugamba mu Efeso 4
nti
akutumira omutume
oba
nnabbi abasumba
abawulizi
b'enjiri n'abasomesa bakutuukirize olw'okuweereza
nti
otuukire dda mu kigero ekya Kristo
olabye
sabugundi zino bwe zitambula
zombiri
nti lwaki ekigambo kya Katonda bangi tekibakolera newankubadde nga kikozi era lwaki bangi tebayimusibwa okuweereza okutuuka ku kigera ekyabayitirwa newankubadde baayitibwa bwe
batyo
naye byonna biri mu kigambo
ono
yatukebera n'atulaba
He said, okay, you don't need to work. Don't leave them down there.
For
the first steps, they are not hearers of the word. My word has no room in them.
It
has no room in them. These are not workers of the word. They don't do it. The mirror forget how they look like.
Yes, you have
praise Jesus much.
Nakutwala ku mitendera giri
ena. Jama, see you as strangers. It falls on the road the same
month.
This one is the real road side. He's moving onwards.
Yes, we have as
praise Jesus.
Amen.
As it says, man,
this
is the rocky heart they have trapped me with. That I fall on it. I'm going to first try on them, see. And the word becometh a hammer.
It
almost the heart
is softened. You
need to forward it to others.
It wants to work on you.
Take out the rocky heart. If you have
foolish
heart, you say no. We the musicians.
We
Indians.
We
have our gods. That's why refuse to seek another. Jesus of apostle if he fails.
I'll
go to Jesus of the other one.
If
when you go there, you see the same character in you. You have an Indian mentality in you.
Of
changing Jesus.
Yes, we are going to see
Jesus of the others are powerful. Let me go to the other. Yet you are the one same person. Till you will change.
So you got
the Jesus of the
other.
It will be the living Jesus. Still will see you in the same way.
Those they said that
they are moving up and down different churches.
Sites
for
you moved,
for there wasn't the word.
But
now the word is what's going to move you around again. You have to believe it changed. Understood your heart is of a stone. Tell the
one,
come home, crush me, make in me another heart.
If
perhaps you are a sword,
you
can operate me out of a stony heart, give me a heart of flesh. Holding thorns in the heart, you are the shepherd. You prune me. Take out the bones under my heart. Me too can mature, reach your measure. In ministry, even in provisions you give your children.
Yes, you have
praise Jesus much.
Mean.
I don't know you see that journey. Bible says when you draw to the commune on the word, even unto the Spirit of the Lord.
But
the word of God is represented by the bread or the body of Christ.
Even
the Spirit represented by the blood of Jesus.
So
draw to Him, we have things like those in us. It's hard to
work
for you.
It
then lifts you minister in power. First of all, you come on it, decides to rather make you sick.
The
people commune on the body of Christ or on the bread and it's the word. Yet they are not prepared yourselves.
End
up is weakened others. Others in
medicine.
They look for sickness, they don't see it. So what's sickness?
Yet
they fellowship every day.
Yes, you have
praise Jesus, man.
So, chino cha tugamba,
so what it tells us in the Corinthians,
1
Corinthians 11,
we commune
on the body of Christ, that's the bread,
there
are the words it tells us,
tusembere nga
twetereziza
tusembera ku musayi
gwa Yesu kubanga
gwe mwoyo tusembere nga
twetegeka
tujjamu eddalu liri
lyonna
sikulwa nga tulemererwa okusitulibwa mu kigero ekyokuweereza
kwaffe
oboolyawo
perhaps
n'okukolerwa obukolerwa n'obeera mu bulokozi emyaka gyonna
gwe
mwavu
gwe
atawonyezebwa nonka naye kikikyamu kikinina mu nsi
muno
ani yankolimire okusukka okukolima kwa
katonda
kubanga katonda waba yakolimidde ogamba tojja kuwona niani yankolimira okusukka katonda gwe mpulira n'alema okumponya era olaba ofunye obuzibu obutavamu nga naye oli mu katonda naye nga
tebuvaawo
ezo katonda ke balinaoga tebanga mukama
yankolimidde
kuba najja gyali naye siwona
sikyusibwe
bibanga si biro na
biseera
kizibu kyekiriwo
ekirala
yesu yebazibwe
soka
tusome mu bakolinso
tulabe Corinthians we see.
Bakolinso ekisooka esula ya 10 n'emu.
First Corinthians chapter 11.
Katuve kunyolwa bino musavu.
Let's come from verse 27.
Abakolinso ekisooka esula ya 10 n'emu n'olunyirwa biri musavu.
First Corinthians chapter 11 from verse 27.
Kyana vangaza omusango ogwo mubiri n'omusayi gwa mukama waffe. Buli anaalyanga ku mugaati oba ananywanga ku kikompe kya mukama waffe nga tasaanidde 28 naye omuntu yeekeberenga yekka alyoke alyenga ku mugaati bw'atyo era anywenga ne ku kikompe 29 kubanga alya era anywa alya era anywa omusango gwe ye bw'atayawula mubiri
olina okwawula
to discern
bwobo sembera ku mubiri gwa Kristo
you draw close the body of Christ to communion that's the bread
kyekigambo
it is the word
kubanga abasembera mu kusembera kuri
those come in the communion
okwekisikirize
we shadow communion
wetukwatira obugati
where we hold bread
obutazimbulukusiddwa
which is not put in yeast
netusembera okulya
kitujjukiza
okusembera nga bulijjo ku kigambo
reminds us every day come to the word
era bwe tusembera ku vinyo
and we came onto the wine
gwe bayita nti representing omusayi gwa Yesu
represents the blood of Jesus
tusembera ku mwoyo omutukuvu
communion on the Holy Spirit
nga kitujjukiza nti bulijjo bwe tukuŋŋaananga tumanye tusembera eri omwoyo omutukuvu n'ekigambo
commit the Holy Spirit and the word
byetaaga okunnyonnyola okusingako awo naye tujja kukwata mu byawandiikibwa kulaba
the scriptures you will see
ndi buli osembera ku bulijjo osembera ku mubiri gwa
Kristo
kubanga yatugamba lumu
mu Yohana esula ey'omukaaga
bw'ova ku lunnya
olw'ataano
nti atalya mubiri gwange era atanywa musaayi
gwange
oyo nga si wange era talina bulamu mu
ye
naye oyo anywa era n'alya omubiri
gwange
kubanga nze emmere ennamu eva mu
ggulu
bwe beesitala abasinga n'abagamba bibadde ebigambo bye mbagamba sikundyanga
nzeera
sikunywanga nzebwoba osoma yokaana
6:3
ebigambo bye mbagamba gwe
mwoyo
bwe bulamu kubanga omubiri teguliko kye bugasa si bwe tusembera ku mubiri tulina okwawula
bwe
tusembera ku mubiri gwa Kristo ku mugaati gwa Kristo ebigambo bya Kristo n'omanya bino ebigambo si by'abantu buntu ng'agaboozi gaffe ge tubeeramu ku kyalo nti ndi wadde mbogga n'okuwuliriza oba obutawuliriza naye nga nti singa tugeza kwetereza
oyinza
okumaliriza ng'olya ekigambo ekireeta omusango kubanga toyawula oba bigambo by'abantu oba bya Katonda wabula bwotuuka ng'oyingidde
mukuŋŋaanyokigambo
kyakatonda
naye
omusajja oli alina
ebigamboolina
eddalu
ova
wulira kigambo kyate omusajja oli alina ebigambo wandigambye naye omusajja oli afulumamu ekigambo
kyakatonda
naye kubanga bambi n'ensi twali twakonanga n'okwononeka twalinoneka
we had gotten corrupted and spoiled
ng'ebimu tubyogera kifuula nnengere tubitegeera
bulungi
kankubulire bw'osembera ku mubiri gwa
Kristo
gwe mugaati
gwe
tuyita ekigambo kya
Katonda
ebyandiko eby'amazima era bw'osembera ku musayi gwa
Yesu
gwe tumanyi nti omusayi n'amazzi
n'omwoyo
bakkaanya mu kimu
asigaddeyo
mwoyo omutukuvu
bwe
tuba tetwegendeza tusobola okunafuwa obunafu
yaate
neweesiŋŋaana nga mu nsi y'omwoyo okona
bukonyi
eyali asobola n'okubuulira ku kigambo nga tokyasobola eyali omuyimbi ng'oyongera kufa bufi kukawaazi n'ogamba naye kiki
ekyantuukako
eyali abuulirako eyo ku kigambo nga tokyasobola mu mubiri olabika ng'omukobe
w'emeggo
olabika ng'atalya naye nga buli lunaku olya
emmere
naye ng'ekigambo kikusala busazi kikumalawo olw'eddalu liri lye
twayogeddeko
ery'emitima egy'emirundi ena katumaleyo wano
Abakolinso ekisoke sura ya 11 n'olunyiriri lwa 3
First Corinthians chapter 11 verse 30
Mumwe kyemuvudde mubeeramu abangi abanafu n'abalwadde
gwe mufe ne mubeeramu abangi
mubangi
ogubina ogunene basinga abalwadde ba mu mwoyo
tebasituka they don't rise up
banafu nnyo
they are so weak
ne bw'omugamba yimiyira weeyanjule ogambe otubuulire ku mannyago
introduce yourself tell us your name
amannya gange
mama name you are shaking You give a testimony.
Kakati obujulizi bwangendo
okuba wa. Testimony I'm going to give you.
Bwali nga bubeerawo era bwabaawo.
And when it happened.
Kakati twali mu lugudo. Kakati nga tutambuddeko. Naye moto kakati mbadde neerabidde.
Now what for?
Naye ng'oli awo totegeere. Yesu yebazi.
Praise Jesus.
abamu kufe bafuukira ddala banafu nnyo n'onafuwa ne mu mubiri n'otuuka
okunafuwaotuuka
ku mulimu
newakaweebakayoweoli
wamu neuga naye nalwala bulwadde kibongenda mu ddwaliro bankebera mize buli
kerenda
mulimu nemu abalwadde nga mulwadde lwa bufuttu mitwe
eminene
mulimu bizinesi nga tetambula eri mu kifo kimu kumpi
yakonanaye
nga katonda kuba mitwe munene
nambutu
wabula bwe janoga emizimu gino gyakwata omulimu gwange gwe mulokole gwe kenyini gwe era emizimu gye gyakwata
omulimu gwe
abakolinso ekisoke sura ya 11 n'olunyiriri lwa
3
mumwe kyemuvudde mubeeramu abangi abanafu n'abalwadde era bangiko abeebaka
okufa bafa naye embeera lwakuba twetuna kutuuka ndowooza ku eyo
akyatuliriddewo
ekisa ekimala
grace enough
naye kankubuulira olw'okusembera ku kigambo nga tetunyoomerera
nyoomerera
ne tutuuka n'okunyooma
abaweereza
tekigenda ekigambo okukolera ara tojja
kuyimuka
nkubuulira ogenda kubeera bwotyo nga bwewegamba ndi nabbi nga bwewegamba ndi mutume
tindi
musumba naye toliyimuka guruza bameka abayimusibwa tunula mu nsi
look in the world
tunula mu kanisa eri mu nsi
in the church in the world
abantu abasinga bonna bayite
people are called
ni mulokole abalokole batuuleeyo ne babeerayo nga batamanyi oba bamuyita
kuweereza
embeera ze ziri
awo
nga bali be bamutume baabatuma fe tujja kugenda
batusabire
era alina wayogera nti sibangi ku mmwe nti oba abaayitibwa oba abatume naye ffenna bwe twayitibwa tuli batume tuli bannabbi buli omu alina
kyali
okuyimusibwa kwaffe kubadde kuzibu nnyo bwe kibanga si baweereza baffe be batulinnyeeku
mitwe
kubanga ekyo nayo twakirabako timulimu abaweereza abatulinnyako ne bagulumira
nnyone
baziyiza ffe
okuyimusibwa
naye kakati wano ani
akuziyiziza
ani gwe tugulumiddeko ennyo kubanga agamba
nze
nekkakkanya
musobole okuyimusibwa
naye ate kyewuunya kyewuunyisa bwoba toyimusibwa yesu
yebazibwaamin
ekyawandiikibwa kigamba nti bali abeeri ab'e Sodomu ne
Gomora
Katonda ajja kubasaasirako okusinga ab'emirembe kubanga avunaana ng'agamba
nti
abakozeemu omulimu munene
naye
nga temulina makungula omanyi katonda okukolamu omulimu
ogw'amaanyi
naleeta okumanya
okujjudde
n'akuliisa buli kantu konna akeetaagisa mu
kigambo
naye nga osigadde ng'ab'esodomu ne
gomora
kaakati kubali abataafunanga babawulira
njiri
wadde okubaleetera okumanya naawe gwe baleetedde we
mufaanagana
ani gwe bayinza osalira
ennyo
songa tusembayo koona ebyandikwa nga
bibiri
wadde tukyalina ebyokumanya bingi ku nsonga
ze
ayogera mu Matayo ng'agamba mu Matayo sura ya
11:20-24
agamba
bw'ati
Matayo sura ya 11:20 n'asookerawo okubuulirira ebibuga mwe yakolera ebyamaanyi ebyamaanyi bye ebingi
n'asooka okubuulirira ebibuga mwe yakolera emirimu
egy'amaanyi
ng'ogyeko okugamba nti mwe yakolera ebyamagero
ebingi
naye mwakoledde omulimu n'atuuka n'abuliramu ekibuga n'akibuliramu emirundi
ng'asatu
n'agamba ne nkola emulimu ogwo mbakozeemu omulimu ne mutagasa kankubuulira ate ffe simanyira musango gwe tugenda kuba nagwo nga
bafunnole
kubanga katonda ekuba kukola mulimu ofe
akoze
ate ng'akyakola n'ebyamagero nabyo ng'akola nga tosaba
nakusaba
ani abasibisa n'ofuna
byemwagala
ani abasabisa
ennyowa
kankubuulire katonda bwe kiba kyakutuvunaana ajja kutuvunaana omusango ogwewuunyisa otuuke mu geyeena bali ng'abadooni omu y'abakuba
gubakube
b'abadooni
bana
bagambe mutukubire kubanga twakola
ekisoboka
muye naye teyakkakkana buli lunaku nga mwoyo wange ayimirira mubaweereza bamuyimuse naye ng'akaluba
You give them 4 abaddon. Assign them 4 or 10. And they beat this person. More than those. And the homosexual is there. I put one abaddon on them. And you was here and you retarded here. He said, assign them 4 abaddon.
The
punishment of this one will be little than worse. They will not punish them.
Abaddon you,
one abaddon you 4 to 10 on one person. Read as we hear. Some say maybe I run from truth.
Well,
why did I come?
Singa saja kutegera bino byonna kakati
come understand all this. If they give me 4 abaddons let's finish here.
Matayo sura ya 10 nemu olunyirwa 2
Matthew 11 verse 20
nasokera okubulira ibuga mu yakolera ebyamanyi ebinji kubanga tebyenenya abiri mulumu ziri kusanga gwe Kolazini, ziri kusanga gwe Besusaida. Kubanga ebyamanyi ebyakolerwa mumwe, singa byakolerwa mu Tulo ne Sidoni, singa byenenya dda.
Nti singa kuno omulimu Mukama gwatukola mukati.
That is what God is doing in us now.
Singa bagenda bakolera mu Sodom,
it in the Sodom.
Embuga biri ebya Tulo ebyazikira.
The cities of Tyre got destroyed.
That
them
they
would have repented long and
said
stubbornness and everything we cast aside.
It's
remember them two are in hell.
The church
a special work in them and they align themselves till they work done
day
night. Till it's like a stone, a rock.
Their hearts alone,
a rock. You have contentions amazing.
God said now,
I helped you. I
lived in the era of
Tyre and Sodom.
I brought
you eras like where they even preach the gospel. Not only that,
I brought
you full knowledge. What else you want?
God
never brought you to head to destruction. For there,
and you are the weak,
and they say, come here.
Even there
you could not fight on yourself.
He said,
my child, this one,
I have taken
them on the source.
Where
they just fight for, they will not survive.
You think no
one word in the
wisdom
in the other churches. You have to
struggle. The pastor will
preach what
I
understand and you try to doubt nothing.
Even when
you can't go back, look for yourself.
This
child, if I leave them here,
they
fear will be destroyed. Me lift them. Take them at the source of the flow. Water of his words.
The
spirit where he flows. And you reach there. The mouth is pouring. Wants to pour in your mouth. You are dodging it. Dodging. That's not my description. That is not right. So why did I bring this person? Let me beat this person. And he makes you sick. He makes you weaken. He beats your work.
Because
if he left you there, you wouldn't have survived.
Now,
you know of it well.
The
prevailing it was taking you far.
You
had got to
tell him,
let me go in the world. He said, no.
There, you have been
religion Catholic.
You speak like
get out and go in the real shrine.
Instead of a child.
Where you fled, you go there, you finish. Now come in full knowledge.
Before
you go far, you will not be able to survive. You know you are having a refuge to run to?
nvudde waka
ewokubiri
ono mubi nnyo kangende wani
let me go to Canaan
kumbe naye amanyi bwotuuka wali agenda bikukuba ate owulirengo
gwawoitanoyitanoyitanoyitanoyitanoyitanoyitanoyitanoyitanoyitanoyitanoyitanoyitanoyitanoyitanoyitanoyitanoyitanoyitanoyitanoyitanoyitanoyitanoyitanoyitanoyitanoyitanoyitanoyitanoyitanoyitanoyitanoyitanoyitanoyitanoyitanoyitanoyitanoyitanoyitanoyitanoyitanoyitanoyitanoyitanoyitanoyitanoyitanoyitanoyitanoyitanoyitanoyitanoyitanoyitanoyitanoyitanoyitanoyitanoyitanoyitanoyitanoyitanoyitanoyitanoyitanoyitanoyitanoyitanoyitanoyitanoyitanoyitanoyitanoyitanoyitanoyitanoyitanoyitanoyitanoyitanoyitanoyitanoyitanoyitanoyitanoyitanoyitanoyitanoyitanoyitanoyitanoyitanoyitano move here and there.
They will
beat you and you get consumed.
That's why people like
choose you amazing
faces. And
you may have not known why you are here.
When
you out there will be destroyed. What's amazing? You will disappoint him. Who sodomizes Sodom? They will assign you four. Read here and you hear yourself.
Matayo esura ya 10 nemu olinyirwa biri mu lumu.
Matthew chapter 11 verse 21.
Singa byakolerwa mutulo ne Sidoni. Singa byenenyadda. Singa bali mu yukutu ne muvu.
Singa bo benenyadda ne bagaba nange
bakamata.
Wakola bichi
ne but
katona nakulekana.
God brings you. You do a work and you still cause chaos.
Matayo esula ya 10 nemu olinyirwa biri mu 2.
Matthew 11 verse 22.
Naye bagamba nti ku lunaku olw'omusango Tulo ne Sidoni bali banokubonyaabonyezebwa okugumiikirizika okusinga mmwe.
Kakati tebirizaamu.
Imagine. Judgment has not yet come well. But they are on remand. They are down, they fell in hell.
Abaddon
one day can bear on him. Speak of angel of hell. But you, if they assign you more than one,
the person
can tolerate if one Abaddon beats you. You can tolerate
an angel of hell.
At least you tolerate him. If this
time
thinks to cut me,
don't think to burn
me, let me tolerate being cut. Imagine you have four. One is cutting you. One is burning you. One is beating you with chains. One wants to put you in hail fire. And you say now,
at least
me, it's beyond. You thought they meant what by that verse. They will assign you four Abaddons on one. Even ten they give them to you. But the issue of four,
based
where you came from, the four living creatures,
this
world to minister, you rebel.
Now,
if God left you where you were, you know what would have happened on you?
You know
what will do to you if you will fail?
Never
thought of it. I want to use this chance.
Accept,
humble the word to work. It's never failed.
Word of
God in Jeremiah 32.
He
said, word of God came to me.
He
said that.
It's anything
impossible with me.
The word never failed.
Why has he failed in us?
No demon can fail
the word working for you. It's never there.
Did God
work for you?
Friends,
don't make me laugh.
God did work for me for demons
in my business.
Don't
go away.
The
word fails.
He comes for a demon, sends army of angels, of chains.
Abaddons of fire.
Michael chased the demon.
They say, go work for them. Go provide for them. That they fail.
yali atumye eri omuweereza Danieli, atumye malayika Gabulyeri genda omusinkane oba amasaza bamukwata n'ayimbula ekibinja ky'abamayigo, baamukuba emigo paka paka nga Gabulyeri atuuse eri
Danieli,
nabwo omusajja abadde bunkuta ennaku 20
naye
ne bantumira mayika awo.
Michael
mbomuzimu gwali kusiza kigambo
okukola
wempozi nga kuwafuuka omuzimu ogumulemesa kati nga talina ngeri gyakugjawo mpozi nga yakugjawo kalimale wano.
Let's finish here.
Matayo esira ya 10 n'emu n'olunyiriri lwabiri mu ssatu.
Matthew 11 verse 23.
Nawe Kaperunawumu, oligulumizibwa okutuuka mu ggulu. 23. Nawe Kaperunawumu, oligulumizibwa okutuuka mu ggulu. Olike magombe. Kubanga ebyamanyi ebyakolebwa mu ggwe, singa byakolebwa mu Sodomu, singa weekiri ne kaakano.
Ayinza okukwata ekibuga kyonna n'agamba naye gwe Kampala, abatume benkutumidde
bangi,
naye kankubuulire singa benkutumidde batumibwa Sodomu ng'ekyaliwo, n'olwaliro yandibadde ekyaliwo, bandyenenyeza ne kibata
kyokya.
Nanga naye ojja kukka emagombe ate nkuwa babadoni
abawerako bamalayika
b'eggeyeena.
Njagala wetegereze ensonga zino. Once you analyze these issues well, ekigambo kya Katonda kikozi, kiramu kikozi. Living and active working. Egoza lwaki sibanji bakikoledde? Not minutes worked for them.
Era newankubadde nga ffenna
twayitibwa. Even though all of us have been called. Okuweereza
otuuka ku kigera kya Kristo.
Reaching the measure of Christ.
Lwaki sibanji
abatuuseeyo? Why not many have reached there?
Lwaki olusubira mu kanisa bangi batudde butuuzi?
Why many are just seated?
Wali alinga omwayimiridde naye nekyenkana tayimiridde.
Standing but almost is not standing.
Kubanga ayimiridde singa yali ayimiridde.
One stand give stood indeed.
Yandiyimiriza bani.
Would have praised others to rise up also.
Ni olw'okuba naye tayimiridde naye nekyenkana tayimiridde. Kubanga tasobola ayimiriza balala.
But you cannot ask others to stand.
Bonna bwe kyenkana baagwa
ddaba kudda. Almost all fell down, they are down.
Kubanga abalokole be muli abatudde
ebibiina by'abasajja
bonna bayite balina
obuweereza obubaliko
naye batudde bati.
But they are seated.
Kubanga n'oli yagwa dda ali mu kunoonya
ssente. Fell long is looking for money.
Anaayimusaani.
Whom will he raise?
Tuli eyo tulaajana kimu Mukama tuwa ssente.
Let God give us money.
Mukama tukolere.
God work for us.
Naye nga ffe tutereezeza kukola kwe anaakola
ali. Line this work and how will he work?
Abula kujja kubanga guwa fuko omuzimu ogumulemesa okukolera.
Away for you became a demon hindering you for him work for you.
Yesu yebazibu.
Praise Jesus.
Amen. So ebiseera ebisinga.
Now many times.
Nabo ulide ebigambo ebyo bwebiri.
Part of those words are.
When we look
to the Lord Jesus,
he
said, he reached a time.
Miracles he
failed to do them in the Nazareth.
The place where
he came from.
People
still despise and familiarization.
Then you
may sleep on the lake.
Yet you
will fail to fish from there.
Abavubi bagenda kuva ebbali bavube.
Fishermen will come from a side fish from that lake.
Bagagaware.
And they get rich.
Wingulia obatuke no kugula.
They reach to buy you even.
Bakugobewao yao.
Just you from there, you're there.
Oli kunyanja oza chimukasa tusula wali.
The lake you claim as long as
we're tuliba furuno leje bulina kutubeerao.
From knowledge every day we are there.
Mulimu na abaita nange bagama anje bazaba.
Pass with me
the same.
Also we move with him.
Bitabo nkola byaki mpandika biki abalo bali bawandikoja.
People are writing.
Ata abageno okuja bagena koisa speed ya
kitaro use the high level of speeds.
Ogame mutumo olaba
kwatandika
na ifu atulesi.
We began with him is abandoned us.
Ayimusiza bali
lifted up.
Kumbe bali baze baze
baze. They came.
Gwe wajjo oli mu history
mu kukubisa. You came, you a stranger.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus.
So tusemeyo ne Mathayo 13.
Then with Matthew 13.
5:53.
Matayo esula ya 13 n'olunyi lwa 5 mu
3. Matthew chapter 13 and the verse 53.
Awulwatuka Yesu bwe yamala engero zino n'avaayo atano mu 4. Bwe yatuuka mu nsi ewaabwe n'abayigiriza mukuŋŋaaniro lyabwe n'okuwuniikirira ne bawuniikirira ne bagamba nti ono yajjawo amagezi gano.
Listen
to the madness.
Yaddayoko mu Nazareth mu kabuga kawali gye bamuzaala
e Bethlehem. Bethlehem.
Nabulirako mukuŋŋaaniro. Ne bawunya ebigambo bigulumivu.
Nene
mama ni aga.
After they say.
Okay, bakajjawo amagezi gano.
Kale bamuzaalira
ano kwa mwana twamulaba wano.
He saw this child.
Kali mulimu abatera okubuuza nga njogera
ebyeggulu.
Mugulu wagenda yo.
When did you go to heaven, you?
Tuletera obukakafu.
You bring us proof.
Ne nita obukakafu bw'ekigambo.
I bring proof of the word.
Ne nkubira ebifaanayi.
And I draw images.
N'ogaleeta video gye
wakwana. Bring the video you capture direct.
Olaba ogwo omutwe omunene gw'olina.
That big head you have.
Genda osooke osabe nabbi
Isaiah. Request Prophet Isaiah.
Omusabe camera.
Request him a camera.
Gye yakwatiramu bwe yalaba.
Where he captured when he saw.
Kubanga araba mukama nga akulumidde ku namulondo.
He saw the Lord lifted on his throne.
Otudde wano gana ebigambo byetuwulira by'amagezi naye omusajja eyalabika atulimba.
That man maybe is lying to us.
Wamagezi bugezi mangi.
Just of much wisdom.
Naye si Katonda ye yamusomesa.
But not God who taught him.
Naye muyiiya gwe oli omusajja
ayiiyaompita
na muyiiya.
You call me a poet, the one who invents.
Otuuka n'ogamba.
You reach here, you say.
Omusajja on artist.
But this man is an artist.
Yeah.
My.
No byonna.
All this. Maybe he went to heaven.
An artist.
No, he's an artist.
For
me, I control all things.
Mark,
why did you first draw before you saw them here?
Never nine.
Let's finish here.
Matayo esula ya 13. N'olunyiriri lwa 5 mu 4.
Matthew 13 verse 54.
Bwe yatuuka mu nsi ewaabwe n'abayigiriza mu kuŋŋaaniro lyabwe n'okuwuniikirira ne bawuniikirira ne bagamba nti ono yajjawo amagezi gano n'ebyamaanyi bino. 5 mu 5. Ono si ye mwana w'omubazzi.
Ono mwana w'omubazzi kennyini
gwe tumanyi. He's the son of a carpenter, we know him.
Kati kankubuli olaba.
Let me tell you see.
Abantu abamu abashinga abakyasinze okukona benja okulagako.
Batera
okubeera abakazi b'abaweereza
oba
basajja b'abaweereza. Ng'otadde wali ebya famire kubanga yo famire ekifiira mu bufiizi. Batono abavaayo mu famire. Batono abayimusibwa mu family.
Very few are lifted in the family.
Bwe baba bakuzaala.
Eyo
twagitadde wali.
We put it aside.
Naye abamukubaddako.
Some those who follow.
Abeera musajja wa mukazi oyo muweereza.
Of that.
Oba omukazi w'omusajja.
The wife of that man or the man of that
wife. Oba abaana be.
Of the children.
Kubanga abeera nabo nga nnyo nabo boogereziganya.
They speak together.
Naga oyo mukazi wange.
That is my wife.
Oyo gwe mmanyi obulungi.
That I know of well.
But where are you?
When you are there in the bed, and you are so foolish.
Now,
foolishness is going to trouble you much.
Apostle
has abused us.
But
that's not foolishness indeed. Go on the minister.
Your
wife is on the pulpit ministering. That one preached me what to me. That one
I'm
in the faith. And to imagine such.
Are
you foolish to that extent?
era bwabeera mwami ngaayimiridde
kaduutu
nga gwe mukazi oli eyoga oyo mumanyi
nibwera
eryambula
nebwafaanaakuwulira
ogenda
tell you when you have a problem you say you are with them there
it's
the way he is before God that is stubbornness someone looks at the child and they are preaching they laugh
You are going to retard. Simba Benjamin.
Pastor Benjamin. How is that one?
Kakati nze nkubulidde amazima
g'ekigambo
ngate kikozi era lwaki tetuyimusibwa mu birabo byaffe okuweereza ng'ekigera
bwe kiri
ngate twayitibwa bwe tutyo kudda mu bintu onootandika biraba
bulala
baganda ba mama wa Yesu
the mother of Jesus
yafuna obuzibu bwa
manya got a big problem
kukiriza
mutabani believe in the son
era ne kitawe mubiri gwa bamukwasa mukuma bafuna obuzibu bwa manya
got a serious problem
ndimu yagenda okuweleza ne bamunonya
miaka
12
years
namusinga na bagamba
let me told them why are you looking for me
manya ngandi 10 mujya kitanga
I'm on the works of my father
ibugara kana akana wabisicha miri mujya kitawa
works of your father
katonda
which father God
abacha wereza
as is ministering
mama wene baganda
the mother and the brothers
bali kumuliyanga
they are on the door not even inside
ne bagamba muko asha
this one of the asha speak to him
yesu tumwagara
we need some time with Jesus
asoka vyo katuja Jesus
must come to the pulpit give us attention want to speak something to him
tiyaguze twasonze sente ziwakeze mere
tiyaguze yavude washimbwa just left home and is come to minister
badai no kubajente
be to make two sofa sets
yukirabali baba
remember they were carpenters
tujja kubira bujja kubisoma
kuro
kusata urudda
the next Wednesday
olabe eri mukudalo eri aremesa
one of the man stopped
baganda ba mukama wa
Yesu kuyimuka to rise up
banabaitu baba paulo bapito nebayimuka
the Peter they got lifted up
yakobo kuyimuka kwe kwava wala yamara twala era ne bamutwala musomo lyo kusomitsimo okukiriza
to believe what is believing
natuandikira yakobo yo jemura
James that you
kubanga bazali wa mulubuto lwa mama wabo
naye
mtu alile bango kukiriza
took him time to believe
yomu kubajja sebo mbagara mu Yesu
one of those who came they want Jesus outside
No oruganda omuyokana.
One brother John.
We don't have any mu byawandi.
We don't see much in the scriptures.
Atuyi yatubulirako ddala.
That one totally got lost.
Kubanga yokana gutula byawandika yokana tesi muganda wa
John is not the brother of Jesus.
Ulibaza ali bwana.
That he was
muruvuto rweru
in the same womb.
Oyo yeno okulabika ko talaka.
That one never appeared even.
Yesu yebazi.
Praise Jesus.
Yesu baba maromga mama wako agara
byabaga and told him the mother
wants you.
He said who is my mother
irani muganda
and who is my brother
kujja kama ulile kigambo
cha so here are my words
namara naba wakadoru banyuma
give them time when he's finished the service
nagena nabara buvanyuma ra service ba yabarekayo ne batura yo
wabwe left to sit there outside
sibo bali bagame Yesu bana
say Jesus
musibo yatandika obuweereza
jari ministry
muno sibo aweereza
that is ministering
ah
We shall not
go.
When they reached to see the acts miracles, the brother told him,
make
a family name. Let's finish here.
Matayo esula ya kumi neemu nolu nyiri rata no mutano.
Matthew chapter 11 verse 55.
Ono siye mwana womubazi nyina sikuwe baita Mariamu.
Ne mama we bali bamumanyi.
Even they knew his mother.
Ne baganda be Yakobo ne Yusufu ne Simoni ne Yuda.
Ne baganda be bali bamumanyi.
They even knew his brothers.
Atano mukaga.
Bagana yubana baramba.
His four brothers.
Pozo urabako bameka. Yusufu yo murabako.
You see Joseph in here?
Aonga awereza awo.
Where you see minister?
Kuroza bariwa.
You see where were they?
Bari wali sebo ne katonda asula na mwa.
Their God sleeps in their home.
Katonda asula wa abwe. Ya yabaro mubiri.
He slept in their home. Look at this madness. You see what madness does? You see when you don't
humble?
Judas, his brother, he went to become Iscariot. He said, me, I'll sell that one. We shall see that.
Matayo esula ya kumi na satu nolu nyiriri watano mukaga.
Matthew chapter 13 verse 56.
Neba nyina bonna tebali wafe.
Kwali kono neba nyina.
There are also his sisters.
Kwazi ba nyina olaba bameka.
His sisters, how many do you see?
Kubanga mruto wa mama we yazalibwamu neba nyina
abalala. The womb of his mother, there were other sisters birthed in the flesh. Which sister of Christ do you see? In the gospel they are in there. Popular.
That letter
was written by the sister of Jesus. We see of Apostle Paul.
But Peter.
Where is the letter of the sister of Jesus? What caused the problem?
Chigambo ya yambala mbili
aliwaliwawe. Clothed flesh is in their home.
Baganyumula banga chigambo.
She see as the world. He works for them. To lift them up.
Boba mula boba batia.
They see what I even wonder.
Matayo sura ya 13 nolu nyirwata na mumu kaga.
Matthew chapter 13 verse 56.
Neba nyina bonna tebali wafe. Kale no yajjawa ebigambo bino byonna. Atano musanvu. Neba munyigira.
Neba nyiga ne inga bye bigambo babiwulide.
Bikuru
byamanyi bikurumivu.
Great elevated words.
Bijuda magazi.
Filled of wisdom.
Naka kati ono tulina munyigira.
This one we have to get offended over him.
Tumuyiganye tumugobele
wan. We have persecute, sent him out of here.
Judah
said, I'll send you. I don't want to be troubled over him.
Where you are there, your people,
you've begun in them. Each one has their own targets.
I
don't know what you're up to on this ministry. What are you up to? The word of God wants to work for you.
Turn
you to reach the measure of ministry. But by those you've retained,
what honorary
minister put before you, where the word passes,
you're
stuck down there.
Others
are being
lifted. How humble is
the hearing?
Kama abawadde mu kaseera katono
n'ebyomubiri
anaatera kuba gonna omulako bugonna
omwezi. About to add them.
Umulala veri no musabira abalalu bazze wa no musabira eddalu
naawonerawo madness they got healed
niyo lya ola iko ina nechirwa de
perhaps
you have been
every time I lay hands on you not healed
Another comes once.
If you pray even on the phone on
others,
you see them come here. But you who is right on the source, you're down there. You will be there.
And me, I will not get
tired. Will come new ones as I see you.
Others
were zeking and arrogancy.